wanna show you off, show you off, show you off. From now I finish with my love. Girl, I wanna show you off, show you off. From now I finish with my love. No more, no more zimekongana. Ini ajali ya mapenzi. Si tulisha pengana. Anani enzi na muenzi. Alive umbika mashala. Katoto penye tayani star. Kanaleta mangaza. Staki kupoteza makita. Uwachani ringi ya dunia. Halo, halo.
Dada, wabuhi ni rong.